niko hapa na wote. Akino mi siezi chorea chorea. Mi akino munda bili, yeah. Mi akino munda bili, yeah.
Kiongo, kidogo tu, mwanjeshe, mwanjeshe tu.
Mi akino munda bili, yeah. Mi akino munda bili, yeah.
Kiongo, kidogo tu, mwanjeshe,
mwanjeshe. Agolo ngulo munda neni mabe. Kino peka inya kwani wiro pole. Wange tindo tindo when you walk kore. Tunga bitch sere tupiga na we. Love is a beautiful thing. Ushepoke yanga love from a true Luo pia. A young Luo king kana make be my queen. Tukichafu wanga rada, tukichafu wanga sin. Nikupeleke disco wa mian matin. Abebo ramba tada ebi nitumie pin. Nikupeleke disco wa mian matin. Abebo ramba tada ebi nitumie pin.
My leech, sendani nyako and